maka yange nabadde njogerera mu ssimu ng'ate nga bwe mvuga naŋŋamba paakingaawo ekyokoza kibbe era tugenda mu kkooti otera obitebye neegayirira ofiisa sasira musajja yabadde siriyansi nyeera n'agaana najjayo olupapula ne feeni nawandiika ebifaako nawandiika ekika ky'emmotoka yange nawandiika ennamba y'emmotoka yange bwe yamaze nambuuza erinnya lyange konzenze bugembe koye nsanyuka okulaba bulijjo okuwulira ennyimba zeezo zalokola n'emukyala wange bafunnamba yonna kukubirangako konzona okuba ku kyesimu yange kwokirina wali kujjukira abasirikale balibeera mikwano gyo nga tokyabadduka ngaluli eddala ate oli kuzalangira otiwo tokamajjukira baana beewange mu nnyumba abafaayo nnyo gyendi juzi baguze nenneeti mu nsule ng'omwo balina enjogera yaabwe gye bagerezezeeyo bwesirite zikuluma eggwanga likwetaaga baana mmwe akajanja kammwako kemuleeta bwe nasulira ku luguudo ani yaleeta nneeti olikunaabakwagala naawe bamanyi okumpita mu makanisa gaabweyo bwentuuka ne bakuba enduulu ngu basanyusa ennyonyonyo nebuuza banaabampaana baali waluli bwe nayimbanga nga bennyimbira beebase meme yange ez'enduulu tezikulimbanga oyaba mukama nga yajjukidde essaala zo bantu ba wano beegendereza ennyumba manyi bakuwanika waggulu nnyo ate ne bajjawo eddaala tebawaana baavu abanaku tebabawaana balina jjukuli mukama gwasitula gwe bawaana ajjukiza ba mukama temukomanga mukama ajjukira ng'ennyonyi zikuuza obugaali nga mawanga gakwesunga ono yambuuziza kye njagala ne mmusaba mmotoka era n'agimpeerawo mu nnyimbye bulungi nenneebuuza banaabagaba emmotoka baali waluli nga tambuza ekigere banaaba mpangu byabwe baali waluli bwe nanoonyanga ekikumi nga teryakimpa ono yansabye mugulireyo kiro ya sukaali mu kino kyendi zibadde saala zaabwe ne mmutunuulira ne mmujjukira nga y'omu kwaba baatutukumya luli nga batuuga abaloko bagamba twakusabira na buli omwagamba twali kululo wakyali yesu